lero bukede Davoru na kurwemba gaka tirero lutuse Mwangu weko bantu bange Habengada anabatakane mikwano mche Hali wakura ni maye Njagalo digidene digidi yongo nkubere ngoma Tone kwempe tiramu zei tata Ero yangu we ogambe sengu Weru wakure mwangu dalanti Kwe senga nabanchula Obudebu tuse ye kwe sengu we songa Nkaleko yangu wano jambu wangu Labatakana abatakansi unabatude Ovalero mwana wange Agenda kwanjulo musaje vyange viwete Narira kugwe Narira, narira
Narira kugwe mwana wange narira
Narira, narira,
narira kukwe, mwana wange narira.
Omusa janja gara nyomu wane wane.
Narira kukwe, mwana wange narira.
Kare nja gara nyomu sute sute.
Narira kukwe, mwana wange narira.
Kare nja gara nyomu wane wane.
Narira kukwe, mwana wange narira.
Narira, narira.
Narira kukwe, mwana wange narira.
Zen narira, narira.
Narira kukwe, mwana wange
Sikurimboronze burunji Ofunya musajja w'ekitiibwa ate mugagga Ekiralo yera tayomba Mukwata mpola ate wampisane mu makage Kale njagala nnyo obeere muyonjo Yonna gy'alasa kulowooze ayangu wenga Anyumirwa nnyo ng'eka walungi Awagwana omukazi n'ebbaawe nga takuswaza Awo omwana ng'ensi y'omukwano N'olibeera ogimaze ne mu maka ogangibwenga Era nnaage bwe nnaawulira Nnaalira ku gwe nga kimanyi nayo la bulungi walala laba yogeze n'omulungi nze nsuubye era lindi mu gwe okubanga nnyo n'otayomba mwana wange okumanga nnyo n'otalwana kumanga ekitiibwa kyewammwe omusajja omukwata bulungi nnaalira ku gwe nnaalira nnaalira
nnaalira ku gwe mwana wange
nnaalira nnaalira
nnaalira ku gwe mwana wange nnaalira
Mwana wange era nsuubira bingi gyona ze tonswazanga Emirimu ekogikolanga tolingiriza bitakukwatako gwe mwana wange Obufumbo bwe butyo busaana bugumiikiriza ate nga mukwatagana Ekinaagaana abaana bange mukyanga tunaabaawo tubabuulire nga Mbasiibudde baana bange mukuumagane mukwatagane mu bufumbo bwammwe Kati mwenna mufuuse baana bange mukomangawo olulala ne munnambulanga Walalala mwe baana bange
mukomangawo olulala ne munnambulanga
Walalala mwe baana bange
mukomangawo olulala ne munnambulanga
Nze wenna balaba nasanyukanga
mukomangawo olulala ne munnambulanga
Kati mwenna mufuuse baana bange
mukomangawo olulala ne munnambulanga
Walalala mwe baana bange
mukomangawo
Ne munje ne mutulambula Nze wenna balaba nasanyukanga
Mukomangawo olulala ne munje ne mutulambula
Kati mwenna mufuuse baana bange
Mukomangawo olulala ne munje ne mutulambula
Walalala mwe baana bange
Mukomangawo olulala
ne munje ne mutulambula
Mukomangawo